giving them a banana your supplier.
Watu wabaya 45 to kikosta pa chafu 45 to kikosta pa chafu He 45 de kodi kwa shima 45 de kodi kwa shima Osh Official music Official music Bandisha Osh 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 Isio, Isio, official music, Bado, Bado, Twitter, Bado,
official music, baby.
Sija sikia. MBM. Kilo, 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 Bado, Bado, official music, Twitter. Isio Apani wapi, apani wapi, apani Na South Africa, apani wapi, apa Na Dubai, apani wapi, apani wapi, apani wapi, apa Na Canada, apani wapi, apa Na Uswisi, apani wapi, apani wapi Tunatoka wapi, tunaenda wapi Mwanzo mwisho Etabatia, epikwetia Umeme Kwa kopa Osh, 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 osh Twitter, 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 Twitter Apa ni wapi, 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 apa ni wapi Tunatoka wapi, tunaenda wapi Kila mtu ana ndoto Hata mimi na ndoto Wase mpaka watoto Nasima tuwe na ndoto Nelepo kwa katoto, nilikuwa na ndoto Majisi captain kapata shaka moto Haiwe skuti, kumpe inaweze kala MC wale kijana Ndoto bado ina mana Bila kutimia nilicho kipaka jana Akija timia pia, kwa sababu nania Bado na yona jia, bado na songa Bila kuchoka, benke na kitu Dere vishoka, mkono ni na pingu na poskuto Na jingata mwenyewe kama game la nyoka Game la nyoka Na kwenye mafanikio viti na ikos Hilo mwazi umasikio kalimpa mikos Nafanya makadirio budget ya itosh Toma na sinafagio kichwa mimosh Nikishika maikile padisha kisha Nikiwasha kosh na vota picha Mina mabalos Soba nko dunia mzima na futa machos Obisha mentia Kapote ya kimonjisa kod Pate sote bado tunajiulisa Nikiwasa inaumisa Na kila siku toke ipaka kiza kina inkia Mini kila madawa na pagiawa Mina isi na inkiza power so power Uchisi Ukechangane na pobeza squeezy Tunasisi Pukusa falu unerika sema itosh Pukusa mibake, pukusa mimosh Nazipige kaska shotu ishiki boss Na futa machos Obisho metakulia wana Na kesho tutafatia Tuche Misi pete gima nena kwa Memkoba misi pete gima nena kwa Na lauri misi pete gima nena kwa Kuteleza misi pete gima nena kwa Nataka nene mwenye Alabama nataka nene mwenye Weka sola nataka nene mwenye Okisha misi nataka nene mwenye Misi pete gima nena kwa Pio wani Misi pete gima nena kwa Pio tute Misi pete gima nena kwa Pio wana Nataka nene mwenye Wana kwa nani kubad So come on and if I give you up When I tell my name if you can body Scarecode in a soap So come on and see if you have to pop Osh, 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 osh So come on and see if you have to pay one at 20 beer Walai, meba dosi shankai, bado na wasabai Hata pale jikuwa ukijikuwa, kulupuka kishuja Wameka, kwenye masha, bisha wishi kibao, tukinasia Egadi Laya, Eka Katya, Ekibobo, Mkoba, Emwanzo Mwisho. Osh, 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 osh. Tafuta jisabu ya fika, Ekoni haba siyo. Osh, Emwanzo Mwisho, Emwanzo Mwisho. Eyompo, Epugu, Ekoni haba siyo. Namba hizi ya manatu, ovyo ovyo zipatu wengi wao, wakompele kila kata. Woni wengi namba bi namba si. Mwanzo mwisho, mwanzo mwisho, mwanzo mwisho. Virusi kilo, 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 kilo. Angola ni kila kitu ni biashara tu, mpaka sona kila kitu ni biashara tu. Kila kitu ni biashara tu, paka goba kila kitu ni biashara tu. Kila kitu ni biashara tu, wabishi paka muziki ni biashara tu. Sikuwezi paka vishatu ni biashara tu, nashanka mpaka dini ni biashara tu. Kila kitu ni biashara tu, kila kitu ni biashara tu, kila kitu ni biashara tu. Kala kata kila kitu ni biashara tu, wabishi paka muziki ni biashara tu. Sikuwezi paka madawa ni biashara tu, paka buju kila kitu ni biashara tu. Bagamoyo kila kitu ni biashara tu, na Kitunda kila kitu ni biashara tu. Mikocheni kila kitu ni biashara tu, na Masaki kila kitu ni biashara tu. Na kama imekiroa, hai make sense. Wana tuchola tumepaga vacations. Atucholeki, atuelezeki, sueleweki. Tumana samtem kinyonke, samtem kibos. Mapicha kiba omis badilishi pos. Wana maitini mwimpie masozi. Wajui wado nipo kwenye chos. Na story se wana shampari. Panda veyazi ya kafuna almasi. Sijitaki, nachotaka kusikia. Ukipanta nyavu utavuna samaki. Kama ukipanta pegu utavuna. Na kila mchuma janka takula na wakuawo. Na interest baka siku nazi. Bando na soma kesi baka chai. Watoto na chala suya ya satoni. Mimado na kanyagia swahili ni baka. Wana tusawa utu kisa tunashina ukitike. Sibola tunune. Kisa dola dola miya mchumba kane kimpia. Mina duty ya kajichenka nesia. Kisa sina tamia. Mina pigia moyo konte. We umeme na fesia na fesia na umpa munku. Sometime dunia na unachunku. Nisha juwa sola zima wina ame ukita kacha ufunku. Tuche, wachino mabegia, hilawa mabegia. Temeke mabegia, DSM mabegia. Bala mabegia, fisiwa ni mabegia. Tisi mabegia, dunia kichwa. Kichwa ni wadudu ananyemfua. Binadamu si mabudu wanyote umefua. Misina wasi wasi, asala uamini kupese makela. Una chela suya setoni. Swahili ni kamaji. Wana tisala utukisa tunashina ukitike. Simola tununeke. Kila kitu ni biashara tu. Kila kitu ni biashara tu. We official kila kitu ni biashara tu. We machupa kila kitu ni biashara tu. We mkoba kila kitu ni biashara tu. Alabama kila kitu ni biashara tu. Kila kitu ni biashara tu. Kila kitu ni biashara tu. Mabisha na sakadu. Mwaunia na sakadu. Machizia na sakado. Zolanto na sakado. Nachuya na sakado. Mwamede na sakado. Nachanta pampa na sakado. Nachuka na sakado. Bagala na sakado. South Africa na sakado. Wakisipata na tuya na tikitike. Wabisha na tuya na tikitike. Wana tuya na tikitike. Wana tuya. Iskifani. Ariantu, Ariantu, Jangwani, Bichi, Whitey, Sandy, Whitey, Sandy, Whitey, Sandy, Mwento, Miantoko, Hush, 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 Hush. What's on with you? 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 What the fuck do you go stabba? What the fuck do? 40 vop de kiko sapa chapo. Jan champion, Jan champion. E koni aba siyo. E paso pasiyo. E kakulu siyo. Chewa siyo. Jan champion. Osh, osh, osh. M45 they good. M45 they good. Machisi give out. Washamba kibao. Sanctuary, me miss you, Quere. Sanctuary, me miss you. Captain, Sanctuary, me miss you. Captain, make him Sanctuary, me miss you. Bagamoy, Sanctuary, me miss you, Quere. Sanctuary, me miss you, Quere. Sanctuary, me miss you, Quere. Bagamoy, Sanctuary, me miss you. Mulanchuela. Mulanchuela. Victoria, Mulanchuela. Cape Town, Mulanchuela. Isio, é Kakulu. Aí não faguiliena. Isio. Kuni moanke kima kuri koko se makwe. Isio ga pego fane kisa na go pego fe. Makina na chula so dugu se go akwe. Kipande chamu kime se mi chame. Kime se so ke se kanana ba kare chajama. Bisina jama siwa siku tumbo kisa. Na tambo kisi mata tunange ata kisa ni sota ni kosa. Chachi fagiri we mkoma pigia gie wa shamba na zuku kia ni me wasukia. Wajinka na tuchu bila sababu wana tuko jia wani dai. Paka sali mwana netumia sisha mkani. Siame niki sashimiki. Sifinkia iwe sekani kwa kiliza kumanyewe. Mimola nilewe kisa na ishikiza. Mumba mungu waona mumba shetani. Messi was a cosala, was a suolo in there. Jam duty like working up a soap. Team on the corner, someone now, tackle for my family now, tell someone down, Nicky was an up. I don't see a mini touch, just as a conic in the Makota Chini. Don't take it so much, shaky maskini. Tomana Siana Boko chain in the Catalis, Casuba, Cafaga, Capigomica. Kipata kasi, pegia kasi, kiwa kasi. Baati ya mwensio, silali ya lako wasi. Maka mapolisi, maja mpasi. Bande tunapenda pegu kiankasi. Tupake madini kweli, tupate madini. Tufanye biashara se, kila mtu hamsini. Tupige stories ye, majukuta nini. Nini kifale, umane kujari sinini. Mine kwenye kwele tu. Usiala tuku pige pige misele tu. Maskani makele tu. Unigam kwasa kwa singan. Tunafuta matembele tu. Wani waki namba B, namba C. Namba D, namba E, F. Chef, chef, tamba A, zamanat. Ofye, ofye, sipat, tweki wa. Kela kat. Bado na gazabu, leo tena puza. Kushina otabu, kitu kidogo na kuza. Tupendi talabu, situ na buluza. Okine maluza. When quarter, Etemeke, Ayonko, Mpagya, Msasani, Egolani, Mwazo Misho, Kutuchi, Tegeta, Ebunju, Egompelo, Epadisi, Osh, Ewesi Saidi, Egalilaya, Efiusi Kido. Washamba nacheza chula kiwanjani tunajua. Kala kati tunakwenda na wakati mchezano. Sada piti mapu meki meki kama mkangano. Washamba na chalasia wanajitaba na tano. Tote nao tote nao washamba ige mifano. Watoto ige mifano tote. Washamba ige mifano. Na uloma sumares mipango sumatumis. Hoda boda wezi wapelelez matches. Me na pongo za uchis Niki unautumbo skills jina fichantis Sinchwele mimi si onkwele Sinchwele mimi si onkwele Ush, 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 ush Na 45 day Cody Official music key Hey, 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 hey Emwazo mwisho Hey, 45, 45
Skifani wena malumu ya bono ya funa Ufuna ni wena ya funa ukuni
Sige okasa
Who upon our bunny, Sambeni, Pateni, 45 Na msanje, tonight Amba na ubani, na msanje Tonight Na msanje 45 to kikos namba chafu 45 to kikos namba chafu Na msanje, tonight Na msanje, tonight Osh, osh, osh Awe, awe, oza, oza, oza Osh, kakuru, skifani
Chule, wewe buyo Wewe
45
DJ
DJ Kevin ya baba Nadia supplier